Nagenda munsi eyewala Rwanda woza ndifuna okubeerwa Esanyu mu nsi eriri nyuma Abantu bayo bakwaniriza Nuwulira nga tusemu Bwakabaka Anti buli kimu oba okifuna Katolinda Katonda kukuwa mukisa Opanga bibyo era n'ofuna Katofuddeyo kwani gw'olumiza Kasitoyitawo Naye kyentegedde waliyo Katonda eyali yandaba Era kyusisa amaaso gasekyali Eriyo ebyomubiri byenfuna Nga n'omwoyo gwange bwe gufa Kitange komye okuva omusaye wala tongoba ssebo Ebitwakate biyitiridde Saasire mpologoma ya Yuda Netonze netonze mnange Nasasanyiwa Ebirungi namusemye biri Museye wala binji nkumu Itutumu nesimbi Sakamo kuwani wabanji Tero kwera mila katonda wange Yantonda Nando sana tuka Sicheta gana mala Na yegega Mulava ya gala mwoyo kwange Mbira Ngedo Mulava tazama kwe sabo Sikirile Na yegunda ngetekete Chusisa lutambi mukama Come here, 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 come here,